Nalishwa vyuku masupu supu na deka tu. Nabwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki. 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 Sambona naomba po, yamani anaomba po. No yeye uyo, alonyo na wafo. Sambona naomba po, yamani anaomba po. Kuku fulu fululu, nalishwa vyuku masupu supu na deka tu. Yani fululu, nabwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Fulu fululu, nalishwa vyuku masupu supu na deka tu. Yani fululu, nabwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki.
Babu niteme usha uchezea moyo kani dharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme. Babu niteme usha uchezea moyo kani dharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme.
Comic Slicer.